Big Beats Entertainment.
Cape Vibes.
Kademo.
Music.
Made this.
Wenzeli kutiseka ija time tenzo yamba ati simza kwani saimwe hivyo vya mwayamba isemonga TV mau yao tingo tamba de kusila osa gani za kusamba apo mtima wanga munga neo wa upopa nivela watokamo then wa media wa ukopa ise surprise wa mavina tika chosa zingena na kungena za ku studio zichoka ngawa tilipa moto
fire.
Tilipa moto Tilipa moto.
Fire.
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 Putting this on moto.
Fire.
We give them fire. You can never relate, nana. We never tire. Yeah. We've been the demons of red, tilipa moto. We give them fire on earth. Osa esa no kumia konda bozap ya fuset. Vela voko, hit mwe ito kela breath. Tima paya, stima yopa, you can never forsake. They've been talking about things, but we talking about things, but me. Keep on moving, sit maleka, cause the power's on we. You can be legendary, you can be better than this. I don't care, copy proud, so I'ma do this for we.
Zeli kutiseka ija time tenzo yamba ati simza kwani saimwe hivyo vya mwayamba isemonga TV mau yao tingo tamba de kusila osa gani za kusamba apo mtima wanga munga neo wa upopa nivela watokamo then wa media wa ukopa ise surprise wa mavina tika chosa zingena na kungena za ku studio zichoka ngawa tilipa moto
fire.
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 Tilipa moto
Mzambo kungo tila manzi mota suza zima Mwana wakumawa nkuja mbeva na kansima Muge mchambu buka vena vayamba na drama Kape nichi mbili mbili tabulo wa shoka I make the first move in the silly game of chase Yama gelo ya chikwela manji chimateza Mwanzo puna puna moto lelo mwaipeza We put the guns on the table like a rap soldier I'll shoot me out of you nigga I'm a poacher You can tell me anything but you know tiboza Kufika pali inewene ni kujinga Zina ya jizungu kape vibes is a sinta
Wenzeli kutiseka ija time tenzo yamba ati Simza kwani saimwe hivyo vya mwayamba Isemonga TV mau yao tingo tamba de Kusila osa gani za kusamba Apo mtima wanga munga neo wa upopa Nivela watokamo then wa media wa ukopa Ise surprise wa mavina tika chosa Zingena na kungena za ku Studio zichoka ngawa tilipa moto
fire.
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 Tilipa moto Putindisa moto Chino chaka Baba kulikupia Boyamba flow muntu wanga ni kufunza Murilo natikwela bali ponse ngani buza Chimishoka baba mukapunza Bazi yanga No lie ni okosa Nilinga kansimbi poni paya ni kukosa So yako na mutima Fam Javito Ni Kempi na Nexus Brother sponsor One on one you and guy ine kufaninga peche na mabazi Nga wakwaya kumbuyo kukachi Chela na kambika lusonga mu industry ya machete Atinu F King ine mfumu nilichete Wenzeli kutiseka ija time tenzo yamba ati Simza kwani saimwe hivyo vya mwayamba Isemonga TV mau yao tingo tamba de Kusila osa gani za kusamba Apo mtima wanga munga neo wa upopa Nivela watokamo then wa media wa ukopa Ise surprise wa mavina tika chosa Zingena na kungena za ku studio zichoka Ngawa Tilipa moto
fire.
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 Putindisa moto
fire.
Kademo.